Sergio Amuse.
So if you nini natakupa, that's if you can pray. Hey, na atakani na wabore, nikishinda na wataji ya kayole. Bora ujue sinangore, bado tunashine, ama vipi pose.
Kushine tunashine, ama vipi oji. Kwa mwenyezi juko fiti oji. Wenye roho mbaya, tunawaeka fit, atuwa kanyagi fit, ndi. Ndio baraka ziki kamone, kwa mbali, wabaki wakilia kama tumbe.
Hey. I got the congregation saying your pastor ni moto. Nikitibu na kafunga, misi daktari msoto. Brand international, sastaki loko. Bora high, weather chai, I'm a Cadbury Coco.
The thing, bora high. Bora high.